waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Australia waxay leedahay taariikh mugdiya oo dad badani ay hadda weli baranayaan. Kadib markii Yurubiyaanku ay qabsadeen Australia, carruurta Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka ayaa si dowladaysan looga qaadayay qoysaskooda iyadoo lagu qasbayo in carruurtaas ay koriyaan bulsho aan indigenouska ahayn. Dhaawaca iyo xadgudubyada arrintaas ka dhashayna nabar xun ayay ku reebeen bulshadaasi. Xanuunka ayaa weli maanta la dareemayaa, jiilalna waa ay isu soo gudbinayeen dhibaatadaasi. Laakiin hadda bulshooyinkaas ayaa isbeddelo fiican wada. Maantana dadkaas waxaa loo yaqaanaa inay yihiin dadkii ka soo badbaaday jiilalkii la xaday ama stolen generation. Inta aanan bilaabinse warbixintan, waxaa ku jira waxyaalo calool xumo ah oo ay ku jiraan dhaawacyo carruur reerkooda laga qaaday iyo in la sheegayo ama la magacaabayo dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islander oo iyagu geeriyooday. Laga soo bilaabo 1910-kii ilaa dhowaan 1970-meeyadii, kumanaan carruurta Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka ayaa xoog looga qaaday qoysaskoodii, bulshadoodii iyo dhulkoodiiba. Iyadoo la raacayo siyaasaddii dowladda ee waqtigaas jirtay, carruurta ayaa la geyn jiray xarumo dowladdu maamusho ama qoysas aan indigenouska ahayn. Inta badanna waxaa hawshaasi ku lug lahaa kaniisadaha, hay-ada samafala iyo kuwa dowladdu ay leedahay. Waxayna doodu ahayd in carruurta indigenouska ay nolol fiican helayaan haddii ay koriyaan bulshooyinka ama dadka caddaanka ahi. Shannon Dodson waa haweeney ka soo jeeda beesha Yawuru ee deegaanka Broome, sidoo kalena madax waxa ay u tahay hay-ad la yiraahdo Healing Foundation oo ah urur Aboriginal iyo Torres Strait Islanderka oo wax ka qabata dhibaatadii ka dhalatay carruurtaasi la qaadan jiray.
What was heartbreaking about the stolen generations was that it was
arinta qalbi jabka ah ee jiilalkaas la xaday waxay ahayd in 10,000 oo carruur ah qoysaskooda laga qaaday. Sababta kaliya ee la sheegi jirayna ay ahayd inay dhex galaan oo bartaan dhaqanka dadka aan indigenouska ahayn. Runtiina waxay ahayd in carruurtaas laga kaxaynayo qoysaskooda, dhaqankooda, bulshadooda iyo weliba luqadooda. Qaar badan oo carruurtaas ka mid ahna waxaa lagula kacay tacadiyo, qaar badanna weligood dambe maba ay arag qoysaskoodii. Carruurtaasi waxaa si gaara loogu beegsanayay maadaama ay u badan yihiin inay aqbalaan wixii loo sheego ayna dafiraan dhaqankooda maadaama carruur yaryar ay ahaayeen markaasi.
We have heard stories of families being told that either one of them have passed.
Waxaanu maqalnay sheekooyin ah in qoysaska loo sheegi jiray in carruurtu ay dhinteen ama carruurta in loo sheegi jiray in qoysaskoodu aysan rabin. Waxay ahayd waqti murugo leh bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka oo soo socotay muddo 60 sano ah. Maadaama aysan jirin kaydinta wixii dhacay, waxaa adag in la ogaado tirada saxda ee carruurta la qaatay. Hase yeeshee, waxaa lagu qiyaastaa in 3 ilmood ee dadka indigenouska aba mid ka mid a qoysaskoodii laga qaaday. Waxaa sacad in bulsho kasta oo Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka ay si qoto dheer arrintani u saamaysay, nabarkeediina weli u sii muuqdo. Qaar badan oo carruurtaas la xaday waxaa la geeyay xarumo dowladdu ama kaniisaduhu ay maamulaan oo dalka oo dhan ku yaala, sida Ms. Dodson ay mar kale sharaxayso.
They were often referred to as dormitories or
xarumahaas waxaa inta badan lagu magacaabi jiray koleejyo ama xarumo tababar. Shuruuc adag ayaana lagu maamuli jiray marka ay noqoto waxa carruurtu samayn karaan iyo waxa aysan samayn karin. Falalkaas waxaa lagu samayn jiray laga soo bilaabo marka uu ilmuhu dhasho ilaa ilmuhu ay 19 sano gaaraan. Carruurta wada dhalatay ayaa xataa la kala qaadi jiray. Xarumaha qaarkoodna waxay ahaan jireen kuwo lagu hayo ilmaha yaryar oo keliya. Saameynta xun ee carruurta arrintana ay ku reebtay waxaa sidoo kale ay saameysay qoysaskooda iyo bulshada guud. Ed Lorraine Peters oo u dhalatay beelaha Gamilaroy iyo Weliwan 1943 iyadoo 4 sano jir ah ayaa lagu qasbay inay ku biirto boqolaal gabdhood oo la geeyey meesha la yiraahdo Kutamandra Domestic Training Home oo gabdhaha Aboriginalka loogu talagalay kuna taalay gobolka New South Wales. Laba wiil oo dhalatayna waxaa la geeyey Kinchela Aboriginal Boys Training Home oo ahayd xarun aad u dhib badnayd. Markii ay Auntie Lorraine xarunta tagtay, waxaa laga qaaday gebi ahaanba haybteedii ama ciday ahayd. Waxay sheegtay in gabdhaha la siiyey sariir, shaqo ay qabanayaan iyo diin.
Punishment was automatic if you forgot to be white. Our mantra in there was to be white, speak white, dress white.
Qaabtu waxay ahayd mid markiiba lagugu qaadayo haddii aad iloodo inaad cadaan tahay. Halku dhigeenu wuxuu ahaa waa inaad noqoto cadaan, sida cadaanka u hadasho, sida cadaanka u labisato, oo aad u dhaqanto sida cadaanka, ilaa maskaxda ilmaha la beddelayo oo gebi ahaanba la gelinayo in madowgu ama madownimadu ay tahay wax xun. Xataa nalooma ogolayn, ayay tiri, inaannu ka hadalno inaan nahay dad aboriginala. Waxaasoo dhan ayaa nalagu samayn jiray anigoo 4 jir ah. Waxaad markiiba iloobaysaa wax kastoo aboriginnimo ah, waxaadna baranaysaa dhaqanka cadaanka, ayay tiri. 10 sano ee xigtayna, Ada Lorraine waxaa loo tababaray inay jaaliyad u noqoto qoys cadaana. Maantana waxay tahay cod xooggan oo ay leeyihiin dadka kasoo badbaaday jiilashaasi la xaday. Waxayna aasaastay barnaamijka Marumili Program oo ah barnaamij loogu talagalay inuu dhayo dhaawacyada qoysaskii caruurtooda laga qaaday. Taageerada noocaana la'aanteedna dhaawacaas ayaa u sii gudbaya jiilalka soo socda. Waxaa maanta jira dhallinyaro yaryar oo aan aqoon cidda ay yihiin, halka ay ka soo jeedaan, iyo sababta ay ugu dhaqmaan sida ay u dhaqmaan. Waa tan mar kale Auntie Lorraine.
It's a vicious cycle if we don't break it in our families.
Waa meerto xun oo iska socota. Haddii aan qoyskeena laga joojina, way sii soconaysaa oo jiilalka dambe ayay u sii gudbaysaa. Laakiin ka faker dadka ka soo badbaaday oo aan taageero helin, haddaysan helin cid ku rida waddada saxda oo aan la caawin dadkaasi masaakiinta ah, ayay tiri. Maadaama taariikhiyan uusan jirin nidaam taageero u fidiya dhaawacyada dadka soo gaaray iyadoo aan la ogeyn, ayaa loo gudbinayaa caruurta ay dhalaan dadkaasi, maadaama ay arkaan xanuunka ay soo mareen waalidkood iyo awowayaashood iyo weliba ayeeyooyinkood. Waxaana loo yaqaanaa dhaawacyada ama dhibaatooyinka jiilashu iska dhaxlaan. Dodson ayaa mar kale sharaxaysa.
We've had survivors talk about their own children because they didn't.
Waxaan aragnay dadkii ka soo badbaaday oo ka hadlaya caruurtooda, sababtoo ah kuma ay korin bii'ad jacayl, taageero kamay helin waalidkood. Dadka ka soo badbaaday ayaa qaarkood qirteen in dhibaatadii ay soo mareen ay nasiib darro u gudbiyeen caruurtooda. Astaamaha lagu garto dhibaatada jiilalku isu gudbiyaan waa ay cad yihiin, oo waxaa markhaati ka ah tirada badan ee qoysaska burbura ee dadka indigeneska, rabshada ama gacanka hadalka, xabsiyada kuwa badani ay galaan, kuwa naftooda gooya ama isdila, isticmaalka maandooriyaha iyo khamriga. Bulshooyinka ayaa hadda ka shaqaynaya sidii loo soo afjari lahaa dhaawaca wareegaya iyadoo la isticmaalayo nidaamka bogsashada ama hiilinka, waxa la yiraahdo.
I think healing is something that looks different to different people, but
waxay ila tahay in bogsashadu ay dadka siyaalo kala duwan u arkaan, laakiin waxaan ognahay in dadka ka soo badbaaday uu qof walba go'aansado sida uu u arko waxa bogsashadu ay tahay. Bogsashada macnaheedu waa in dib loo dhiso qoysaska iyo bulsho xooggan. Waxaa sidoo kale macnaheedu yahay in dib ay u dhisaan dareen ah cidda ay yihiin iyo sumcadda iyo sharafta ay leeyihiin. Dadka ka soo badbaaday ayaa sidoo kale qeexa baahida ay u qabaan inay wixii ku soo dhacay la wadaagaan dadka kale, ayna awood u yeeshaan inay si xora uga hadlaan cadaaladdarradii taariikhiga ahayd ee ku soo dhacday. Hay-adda The Kuta Girls Aboriginal Corporation waxaa 2013 aasaasay gabdhihii deganaa Kuta Girls Home, iyadoo ujeeddadu ahayd sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha waaweyn ee dadkii ka soo badbaaday jiilashii la xaday iyo qoysaskoodaba. Auntie Lorraine waxay la shaqaysaa dadkii degganaa gurigaasi. Haweenkii halkaas degganaa waxay jecel yihiin inay isu yimaadaan oo ka wada hadlaan wixii ku soo dhacay.
In circles and gatherings, you are creating the...
Kulamadaas waxaa lagu abuurayaa in halkaas bogsasho ay ka dhacdo, sababtoo ah waxa keliya waa inay iyagu isu baahan yihiin oo ay ka wada hadlaan wixii ku soo dhacay, sidaasna ku bogsadaan marka ay wada hadlaan oo ay wadaagaan wixii dhacay. Dhinaca kale ee bogsashada ahna waa waxbarasho oo ah in la hubiyo in dhammaan shacabka Australia oo dhan ay fahmaan cadaalad darradii hore u dhacday. Anti Lorraine ayaa sharaxaysa.
The other side, like non-Aboriginal people, I would love to see them give.
Dhanka kale ee dadka aan Aboriginalka ahayn, waxaan jeclaan lahaa inaan arko inay caruurtooda siiyaan fursad ay ku bartaan taariikhda saxda ee dadkan ayna burburiyaan nidaamkan dibna loo soo bilaabo, sababtoo ah siyaasadahaas waxaa loo qoray dadkeenna, waxayna runtii ahaayeen kuwa cunsuriyad ah, cunsuriyadna ku salaysan. Taariikh muhiima ayay ahayd markii 2008-dii ra-iisul wasaarihii hore ee markaas xilka hayay Kevin Rudd uu raalligelin waqti dheer la sugayay siiyey jiilalkii la xaday, faracoodii iyo weliba qoysaskoodii. Waxa dhacay kadibna waa dadaallo kala duwan oo ay ka mid tahay aasaaska hay-adda Healing Foundation. Madaxa hay-addan waa Shannon Dodson.
Our organization is really advocating for a national healing package.
Ururkeenu runtii wuxuu u doodaa sanduuqa bogsashada qaran si loo hubiyo in cadaaladda loo baahan yahay ay arkaan dadkii ka soo badbaaday jiilashii la xaday ka hor inta aysanba dhiman inta ka hartay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.